kumabonakude. 4 bang book, 5 no stress, no jive, no check, no lie, yeah, yeah. Sfulela ma 50-50, lishola ngatshela mpintshi, angikhola kafuni cream, useke nikhola mjiki, sathi ngiyabafola umholo, ama half babili, ngenze disikhathi, washe malenze ngabumanzi, ihora libona ngentansi, kuzele ujona, ngelungalibamba, uzibhethele isikhathi, washe malenze ngabumanzi, ihora libona ngentansi, kuzele ujona, ngelungalibamba.
Bacishe bathatha amachance, baphethele isigubhu, bacishe basade. Bephethe imali yami mina ngiphethe ithonado. Kwazi bani mhlawumbe singashaya ikholabo. Cishe bangithumele i-stack, batshele bayinet ngeke sichumele u-cash. Isiqamthuke ngizomele i-tax, ngayithumele back noma ithumele pep. Bacishe bathatha amachance, baphethele isigubhu, bacishe basade. Bephethe imali yami mina ngiphethe ithonado. Kwazi bani mhlawumbe singashaya ikholabo. Cishe bangithumele i-stack, batshele bayinet ngeke sichumele u-cash. It's come to get so many texts, but too many back, no me too many pack.
Too many packs, no need too many packs.